Yeah, yo, hey. Yo, it's over, homeboy. So, Team Mafia, give me just some pep. Punch me, go and get this class to get my fans out here. DJ Pacheco, pull it up one more time. One man gang. Grrrr. Pa. Pa.
Hey, no.
One man, one man.
One
man, one
man. Pa, 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 Pacheco, Mirundo.
Anime baki loli, loli. Shazama, nafanya na kwama, na kuwaza wewe usiku kwa mchana. Jua liwakapo chumba kalikizama, unanifanya na lose, unanifanya na push. Oh, ongezema, kama kuna apen, nini kina apen. Oh, basi ungezema, nini kina apen, kila siku comprehend.
Aina mana tena, ataki kuniona. Kwa vitu alivyofanya moyo unasonona. Mbona lipambana usiku mchana kulilinda penzi. Sasa napigwa na baridi, baridi. Pamevunja viapo na ahadi. Mungu shahidi, shahidi. Siko sawa kabisa. Misko sawa, siko sawa. Siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motuti ya pakita ndani mpenda. Siko sawa, siko sawa. Siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motuti ya pakita ndani mpenda.
Anime baki loli, loli.
Kuzoea, lakini ukaondoka sikutegemea. Mina kunywa bia, kutwa nalewa. Kila nikikumbuka ulonifanya.
Upweke unanifanya, siku naiona wiki. Chakula kipiti, wepweza maskuma wiki. Nimebakia mifupa, mwili umekioka njiti. Geto palaliki, go squeeze ya zifiti. Mama, kwa nini utupe doro? Nambi yangu kasoro ma kitanda nisikuwa mtoro. Nombo siniache doro ma.
Anime baki loli loli.
Nikiwa na wanagoa na mani buwana.